Outer trip YCT ski fireman. Confirm.
Remember where you got from. Something you promised that was home.
Game on.
Uza nipeza kumatero.
Nawagaiga.
Nazalama na mapalo.
Nawagaiga.
Chichera po kandolo.
Nawagaiga.
Kwatu ni masafu.
Nawagaiga.
Tipeze kana vakelo.
Nawagaiga.
Ero puti mazaero.
Ski fireman
out. Wasweta vivero.
Nawagaiga.
Awa kumarelo. Sunga nipeze po wanu po beta. Nipeze kachena njiri zombeka. Ziri fine fine, monga wine wine. Na wakai kai, wapunda hai hai. Kwatu definition ya masafu. Wakero na wakai, no love. Tivasi wawunse vanzatu mambafa. Oro vindu vasova susa rikafa. Wakopera no kukule zako iPhone. Ise kwatu ni chalo china kolanda. Singa pite teno ngara puma brone. Ese kana fakutala jega nzone. Zani peza kumatero.
Nawagaiga.
Nazalama na mapalo.
Nawagaiga.
Chijera po kandolo.
Nawagaiga.
Kwatu ni masafu.
Nawagaiga.
Tipeze kana vakelo.
Nawagaiga.
Ero puti mazaelo.
Nawagaiga.
Wasweta vivero.
Nawagaiga.
Awa kumarelo.
Nawagaiga.
Tipeze kana vakai weka weka. Munga nyimbo chimalira chimateka. Tena kola vau kuwa tena leka. Ukaposa kwatu wako cheka cheka. Icheme, oi icheme. Chima huku para uka kutitumba ilime. Nilipe time uembana na karwani. Sarato pete kwa hewa shatani. Ise kwato tema yopache wa shema. Noteka mundo kalibe na nyama. Nipeza kumatero.
Nawagaiga.
Nazalama na mapalo.
Nawagaiga.
Chijera po kandolo.
Nawagaiga.
Kwatu ni masafu.
Nawagaiga.
Tipeze kana vakelo.
Nawagaiga.
Ero puti mazaelo.
Nawagaiga.
Wasweta vivero.
Mia
bondem, other than me, other than one banana OTF. I see you, I'm a tiro.
DJ Kendi.
What is this? Game on exclusive. Game on exclusive.
Remember where you got from. Zambian music promos.co.
This sounds great.